kabwa, kabwa,
kabwa ela ila. Tibuta magikali kube ngoma nekuba. Alibi nyumi sane fix on magina. Napo mutanti nation. Ayo afkre, gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Birundi veni na chicho ya gala mseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Zena la ila nino kuliobu la mubwenseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Birundi veni na chicho ya gala mseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Zena la ila nino kuliobu la mubwenseno. Kwa tampo lampo la tena weto nkutula. Osense lampo lampo la chibuka tombutula. Baza jebo wabakuza la bambi bamukisa. Laba nowe chitunula na weno njilila. Ay welo la viu antilo river na ilo dlurai. Leko victoria nkufumbile mchai. You're better than all of those girls you are like. Wetu nulile gwala baba kufana na chokwa you girl. Dambu dama wanga kuna kuna you girl. Sila wanga ya kusinga koko you girl. Holy wanja ulo you girl. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Birundi veni na chicho ya gala mseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Zena la ila nino kuliobu la mubwenseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Birundi veni na chicho ya gala mseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Zena la ila nino kuliobu la mubwenseno. Tula tula wakati yao tunulilebiana. Goloko kamangu wago wefu nilechana. Hasuma kila bichono kulu na kurebiana. Mulengele olifala pama kanu with dancing, nina mukumana I give you go with dancing. Are you up there? Now I can with dancing. Santa Dele what? Kone muko kud dancing. I will love you until the river Nile do dry. Let a victory and kufumbile mchai. You're better than all of those girls you are like. Wetu nulile gwala baba kufana na. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Birundi veni na chicho ya gala mseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Zena la ila nino kuliobu la mubwenseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Birundi veni na chicho ya gala mseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Zena la ila nino kuliobu la mubwenseno.
Kabwa, kabwa,
kabwa ela ila. Tibuta magikali kube ngoma nekuba. Alibi nyumi sane fix on magina. Napo mutanti nation. Ayo okre okay.